day kabla nyota subi kuchomoza. Cinderella, kichwa cha umaku chako tuwa nina kuwaza. Cinderella, giza kwangu machoni kimetanda. Ay mama, penzi langu kwa kola nifanya nalia. Kimia kimia, Cinderella, Cinderella, oh. Najua umekuja pada ili kumeki laiko. Ata mimi mwenzi ochotola nikota kusaka laiko but nimekosa kucha. Unia none megeuka upside you down. Wewe ndio my future. Unia kuiweka iwe upside up. Nisiwezi picha. Uwezi amini kwa kweli nimekwisha. Hata nikipiga picha mama ukio wangu mimi wako yote atakwisha. Cinderella I love you. Love you, please love me. I wanna hold you. Hold you, please hold me. Come on in my baby, I wanna kiss you, mommy. When you are invisible, baby, I can touch you, mommy. Come on in my city, when are you hugging me, mommy? When you are untouched in this city, I can feel you, mommy. Come on in my baby, I wanna kiss you, mommy. When you are invisible, baby, I can touch you, mommy. Come on in my city, when are you hugging me, mommy? When you are untouched in this city, I can feel you, mommy. Kamayo mwana lozugela libo nambia ha. Maisha popote kwa mtu yoyote lulu mwanone he. Maisha yangu kwa kona yatoa. Hata wadau wakisema siopoa. Mi kwa konja poa napoa. Yote ya londoto ni ya wepoa. Ila mami chunga sije ni tamkia. Huka ni kumbusha. Mwaka jana libo nambia fulani. Kwa mba ni chelewa. Alinitesa, alinumiza, oh, alinikondesha. Nilideseka, nikateseka, ila yote shapita. Mana ni msemo wa kileo kwa mabinti. Nina mwingine umechelewa kumbe binti. Ni msemo wa kileo kwa mabinti. Nina mwingine umechelewa kumbe binti. Siko na hope, mapenzi hayana kalenda mama. Hayana gacha basi nenda mama. Mapenzi hayana kalenda mama. Hayana gacha basi nenda mama.
Come on in my baby, I wanna kiss you mama. When you are invisible baby, I can touch you mommy. Come on in my city, when are you hugging me mommy? When you are untouched in this city, I can feel you mommy.
Come on, baby.